Zion a Konde boy.
Oh na 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 na.
Jay Music Empire and our Safi.
Baby, come to my bedroom.
Aribuni.
Welcome to my bedroom.
Yeah.
I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom.
Aribuni.
Welcome to my bedroom.
Yeah.
I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Karikuni kwangu baby, tucheze tabasamu, tulie tunywe vinywaji. Kwangu sina polisi, labda baba Mungu ni mlinzi. Ingizana relaxa ya bobas, story, kwa njia ya love. Kiss kwenye kisi na mwili kwenye mwili. Baby, kwako sichoki, sikomi. Nakukaribisha na mtima moja, kwa mani najua mapenzi lako. Nitamtam sana kama chokleti, sura piti malaika wangu. Macho eupe kama maziwa bongo. Yeah, yeah.
Baby, come to my bedroom.
Aribuni.
Welcome to my bedroom.
Yeah.
I wanna show you something that you never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom.
Karibuni.
Welcome to my bedroom.
Yeah.
I wanna show you something that you never see. Yeah, yeah.
Hebu nikupe venye baba likupewa, na kuo nipe venye mama likupewa pia. Bila kujali pande juu tuhanze game. Ekiwa moto shuka chini kayeni bus, ama otie pani wala woga kwenye shower. Vyombo vya bara tutaki zitutangaze, kwa mana siri ya love ni ya wawili tu. Hei rusue kutiliwa kwenye gazette, kwenye radio wala kwenye TV yo. Wana nibamba moyoni na kusikia, unayo utamu hile ya kisumbusa. Moza especially kama nimekulalisa. Vyangu vyote ni vyako, vyote ni vyangu.
Enough, enough, enough baby boo, my only one. I'm crazy with your body like a cola. I wanna give you my dollar. Go buy for your mama Colola.
Kwa upande ya pesa ndiko somehow. Shika gari yako fungua ata bonnet. Bila kujali fungua tu. Wow, nasema tena fungua tu.
Baby, come to my bedroom.
Aribuni.
Welcome to my bedroom.
Yeah.
I wanna show you something that you never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom.
Karibuni.
Welcome to my bedroom.
Yeah.
I wanna show you something that you never see. Yeah, yeah.
Karibuni kwangu baby, tucheze tabasamu, tulie tunywe vinywaji. Kwangu sina polisi, labda baba Mungu ni mlinzi. Zaya nasema hivi, hebu nikupe venye baba likupewa, na uo nipe venye mama likupewa pia. Bila kujali pande juu tuhanze game. Ekiwa moto shuka chini kayeni bus, ama otie pani wala woga kwenye shower. Vyombo vya bara tutaki zitutangaze, kwa mana siri ya love ni ya wawili tu.